Marcelo, I'm so sick of this. Hey. Switch that beat up.
Sanibona amajomo ngicela ukubingelela inkaba enkulu ngizoqala ngoZulu. Ngilandele ngomkhulu, ngibonga uNkulunkulu. Nabo ubaba mkhulu othi nje ngihlala odabeni ezami ifiso zuliningi. Mangidlala inkoma zakho kubuye ithemba kimi, nami ngizophumelela ngifezeka amayifiso. Nalucansi hlala phansi, cela sikhulumele phansi njengamadoda. Ingane engakhali kuthiwa ifele empelekweni, isengikhale kwanele mina sengibhale kwanele kuWhatsApp. Bling boutique amangathola nje ithuba ngabonga kakhulu. Zulu oyinqwele mina ngiqukisa umqhele, ngisicelele ushwele nami ngicela ungidakule. I hope kuyoba lula kulolu sizo yongikhulula. Umama usekhale kakhulu futhi ukhuleke kakhulu kwaphela amakhandlela. Ngiyakudumisa, uba ongangiphikisa ethi ngiyaphosisa, mangithi abaminxisa lapha.